anafahamika kama Lady Mariam anasema nze huo. Kibao ambacho kinatufikisha 19 dakika, nilikuwa nimekueleza kwamba katika awamu ya pili atakuwa tunazungumzia masuala ya sexual reproductive health bill, na hivyo basi ninao warembo wawili kutoka shirika la Zamara Africa watakuwa wanajitambulisha kwako na kuweza kukueleza kwamba leo hii tutakuwa tunazungumzia nini kwa undani. Hivyo basi nimekueleza pia wewe unaweza kusema nasi kupitia nambari yetu ya studio ambayo ni 0790199143, 0790199143, kwa kutuma SMS au pia kwa kupiga simu. Nakumbuka pia unaweza kusema nasi kupitia Facebook fanpage yetu, Twitter na Instagram. Pale Facebook ni Coach FM Radio, Twitter at Coach FM Korogosho, Instagram Coach FM _ Korogosho. Na pia kumbuka kusambaza na link kila mtu aweze kutegia kutoka kule sehemu za mbali, ndipo sasa tuweze kuelimishana moja mbili tatu pale. Hivyo basi naweka hewani wageni wangu, ndipo sasa aweze kujitambulisha kwako kwa majina tu na kuweza kuzungumzia shirika la Zamara Africa. Ndipo sasa basi tuweze kuhamasishana moja mbili. Karibuni kwenye studio.
Asante. Asante sana. Kwa majina naitwa Wendy Michelle Akinyi kutoka Zamara Foundation. I'm a health worker. I'm a feminist. I'm an advocate for SRHR. I'm an advocate for young people who are living with HIV and AIDS and autism. That's all.
Okay.
Asante sana kwa kunialika. Kwa majina ni Mary Ann Wambugu. I'm a youth advocate. I'm very passionate about sexual reproductive health and rights. HIV, GBV and mental health. And I also work with, for and at NEFAC, that's a national empowerment network for people living with HIV in Kenya. And I work very closely with Zamara Foundation.
Okay.
So yeah, thank you.
Labda pia nimesikia nyinyi wote mnafanya kazi na Zamara Africa. Labda kwa mtu ambaye anasikia Zamara Africa kwa mara ya kwanza, labda kwa kifupi tu tueleze kuhusu Zamara Africa. Inafanya nini na labda inapatikana aje, inashughulika na kina nani?
Zamara Foundation is an organization that was formed 2016, and ikiformiwa, it was basically fighting for women, feminism and all that, and it was giving women the right to speak. Yani, sauti yako isiposikika, it's a foundation that is being able to communicate for you, for your voice to be audible. So it was founded in 2016, registered in 2019. It's a place where you can go by. We fight, we are in the forefront for sexual reproductive health for young women right now.
Hivyo basi labda kwako Marian kuweza kusema kwamba leo hii tutakuwa hapa tukizungumzia nini, ama kwako wewe unaweza kutuambia kwamba leo hii ninapozungumzia kuhusu Zamara Africa na sexual right na sexual right health bill tunazungumzia nini, labda kwa kifupi tu kuweza kuintroduce.
The EAC bill, it's East Africa Community Sexual Reproductive Health Bill. Ni bill yenye inafaa kutumika na the East African countries. Sawa sawa. So Kenya, Burundi, Uganda, Tanzania na Rwanda. Sawa sawa. So hii ni bill yenye inakuja kutumika na those five count countries. So kama teme si tunakuanga na COMESA, tunakuanga na ILO. So we have East Africa Legislative Assembly. So that's the parliament ya the EAC. Sawa sawa. So the EAC SRH bill inafaa kuwa nini, the partners wenye the ILMP yenye pia tuliona Winnie Odinga alikuwa nominated, no, alikuwa selected to be part of the MPs wenye wako hapo. So hao ndio wenye sana sana wanafaa kutupushia ESRH bill ya EAC ndo Kenya pia iweze kuimplement hiyo hiyo bill kwa country yetu.
Okay. Hivyo basi inamaanisha kwamba ni bill ambayo ama tukizungumzia ESRH bill. Labda ni bill ambayo itakuwa inahusisha ama itakuwa ina inadili na kina nani haswa, ni kitu ambacho kitakuwa kina favor wanawake ama ni pia wanaume?
Ah, asante sana. So, ESC bill, unajua issues za reproductive si ya wanawake peke yake. So, pia ESC bill inakuja kushughulikia wanaume pia. Unaona? So, because wanaume pia wako na issues zenye wanafaa ku take care of, si ndio? Sababu kuna kitu kama prostate cancer yenye hawajui. So, wako na other reproductive needs. And sababu hii bill ni important sababu pia majukumu ya reproduction imeachiwa wanawake sana. So, hii bill pia inakuja kuonyesha wanaume, we need your support. So, mkuje, mtusaidie sisi kama wanawake, at least kuaccess hizi services na kutupea support yenye tunahitaji tukiaccess services.
Okay, pitisha kwake Wendy, Wendy aweze kutuambia labda unafikiri kwamba hii bill inakuwaje katika mashinani ama sehemu hizi kama mtaani Korogosho? How is the familiarity labda Zamara Foundation inafikiri kufanya namna gani ndipo siwezi fikia mama mboga kule chini?
So basically we have CHVs and kazi ya CHVs ni kuongelesha community ama community health worker. So basically my talk, mimi nikikuja kwa community, I'm having a talk with someone who's not familiar with this thing. So I basically have to draft it down. Nimwambie, this is how it's being, this is how SRHR bill works, and this is how it's going to help you in future. So yeye pia mwenyewe anakuwa na ile education kidogo, yani anajua hata hii bill ikipitishwa, si mimi tu, hata mtoto wangu, mwanaume mtoto wangu wa kike atasaidika hivyo. So as a community health workers, that those are the aims that we give. So hao ndio wataenda waongeleshe, but right now as a foundation we are sensitizing this thing unto them, giving them knowledge slowly, calling for trainings upon them. So akikuja wanakuwa educated, they ask questions, they be given answers specifically for this ESC bill.
Na labda kwenye kuhakikisha kwamba mna create awareness, labda the gaps that are you as Zamara mnafanyia kazi ni kama gani, especially kama mna deal na community, kwa sababu umesema kwamba mna deal sana na CHVs kwa sababu they move from one door to another. Labda what are the gaps that are supposed to be addressed kuhakikisha kwamba this bill is known kule mashinani kabisa?
Sijui kwa nini tunaenda sana. Tunatumia Coach FM. You understand? Sababu tuna believe Coach FM ni yenye inatumika sana sana na community. And hapo ndio pia sana sana tutapata lots of young people, lots of young women, young men, unaona? So ndio maana tumekuja Coach FM tupeane information ya hii bill.
Yes.
Ndio at least kila mtu ajue importance ya hii bill. Ndio at least tunajua tunapush gava implement sign contract iseme tunataka hii bill ku implemented in the country. Sabata jana tukiwatch news tuliona bado kuna infections za HIV zina increase. Bado Nairobi iko hapo, si ndio? So tuliona GBV iko, gender based violence. Na pia tuko na grandparents ndio wenye wanafanya hizi vitu zote. So it's very unfortunate that utapata guka ana have sex na mtoto wa 5 years.
Yes.
Unaona? So ndio maana tumeona tu reach hapa tuambie wasee. Now hii ndio bill yenye ita ensure that kila mtoto ako protected, kila mtu ako protected na anaweza access services. Una sababu ukiangalia life yetu sana sana. Life yetu sana sana ni food na reproduction. So if food pia tunaona hiyo ni side, kuna maybe another organization inaweza kuja.
Yes.
Ipeane about food and all that. But sababu ya reproduction ndo maana tunataka, sababu ukiangalia wanawake tunapata tuko na ugonjwa mingi sababu ya reproduction. Tunapata breast cancer, tunapata cervical cancer, bado HIV ndio iko juu kwa wanawake. Unaona? So hii bill sana sana it's very important. Na sababu tunataka to educate community iweze ku understand that e bill si ati na si kitu western ati venye ati tunataka kunini vitu za wazungu. Hapana. Ni kitu yenye iko. Na sababu pia si nilikuwa January ndio ilikuwa the month of breast cancer nini cancer awareness. So sababu pia tunataka watu wajue e bill pia inakuja kuketa hizo vitu na ku ensure reproductive health needs zetu ziko kwa UHC. Okay. So sababu tusipo ensure that this information watu wako nayo. So hata ukienda service ukienda kutuku access services utaambiwa we don't provide these services. Maybe when the facility ya private. Na facility ya private maybe hata unadu. Unaona? So sababu ya public tukisha ensure hii bill iko. Sasa public ndio itaweza ku understand. Now iko. So najua nikienda kwa facility nitapata. But isipokuwa pushed yekwe hakuna mtu ata access hiyo services. So tutaendelea tu kuteseka as young people.
Okay. Yeah. Oh, unasema kwamba the bill also ina cater for last month ilikuwa month ya cervical cancer awareness month.
Yeah.
So ita cater pia kujulisha watu kwamba cervical cancer screening is free na labda zile services HPV pia ni free and the rest.
Yeah.
Okay? Na omba pia ushikilie hapo twende mapumziko mafupi alafu tutakuwa tunarejea kwako msikilizaji. Unaweza kusema nasi kupitia SMS, unaweza kutuma SMS na kuuliza swali kuhusiana na sexual reproductive health bill ambayo tunazungumzia hapa na Zamara Foundation. Niko naye Marianne na Wendy kwa studio kuweza kuzungumzia tu mengi kuhusiana na bill hii ambayo pale itakuwa inashughulikia masuala ya reproductive health. Na hivyo basi kama una swali fanya vile ambavyo huwa tunafanya kupitia nambari ya studio. Na tukiendelea kumaliza nitakuwa nakupa nafasi ya kuweza kupiga simu na kuuliza swali lako. Hivyo basi usicheze mbali. Hii ni Coach Mid Morning.
Waliosema mtasoma. Waliosema mtapona. Yesu ananitetea.
Anafahamika kama Enoch Jonas anasema kwamba bado unaendelea 38 dakika baada ya saa 6 saa 5 kumradhi ikiwa tu ni katika wamu ya gumzo pale ambapo tunazidi kuzungumzia SRH bill ambayo itakuwa inashughulikia masala ya sexual reproductive ndipo uweze kujua kwamba haki yako ni ipi. Nimekuambia kwamba ni shughuli ambayo inashika kila mmoja na hivyo basi nikakwambia kwamba tukirejea pia tutakuwa tunazungumzia tu ama tunazidi kuzungumzia masala haya ama bill hii ambayo itakuwa ni vizuri sana kama itakuwa inapitishwa ndipo uweze kushughulikia masala hapa na pale katika mitaa yetu. Mtu aweze kufahamu kwamba akifanya kitu fulani itakuwa hivi na hivi ama hii ndio sheria ama sheria itakuwa inachukua mkondo wake kufikia wapi ndipo kila mmoja aweze kujua kwamba yeye kama mwanajamii nafasi yake ni ipi, labda ni services aina gani anastahili kupata. Na hivyo basi nikakwambia kwamba kama una swali kwenye 0790199143 ndio namba ya studio. Piga simu tu SMS tunapoendelea kuzungumza ndipo tuweze kujibu swali lako haraka iwezekanavyo kabla wajeza kuondoka ndani ya studio. Hivyo basi tulikuwa tunarejea kuzungumzia concerns na misconception pale. Najua kwamba Marianne ameweza kutaja baadhi lakini ni vizuri tutukaweza kuzungumzia vizuri ndipo sasa yule ambaye anafungulia redio yake kwa sasa hizi kuelewa kwamba tunazungumzia nini kwa ndani.
Oh, asante sana. Tunazungumzia about EAC, the East Africa Community SRH Bill. And umuhimu wake kwetu kama vijana na pia wanawake na pia wanaume pia tusiwasahau. So generally ni about that na kujua kwa nini bill, kwa nini si kitu ingine na ni CSRH bill. So kwa Kenya pia tunazungumzia ni kuna section 19 hapo panasema each partner state shall facilitate and promote the right of every person to self-protection and to be protected against STI, including HIV and AIDS. So, kwa importance ya 19, sabu tukona law inasema kwa mtu mwenye ako HIV positive, aki infect mtu deliberately. Sasa deliberately sijini ya inamaanisha nini. Deliberately atashikwa. Life imprisonment.
Mm-hmm.
But sasa hii bill inakuja kutuambia ni jukumu langu kujiprotect.
Mm-hmm.
Sababu kama mimi na mtu tumeelewana kufanya ngono. So ni jukumu langu na ni jukumu lako kuensure sisi wote tunajiprotect. Sababu tukieka burden ya protection kwa mtu mwenye maybe ako na HIV, hapo ndio bado tutaendelea ku kukuwa na infections zenye ziko juu. Sababu mtu ataogopa kukuambia, by the way bro ama sis, mi niko hivi, niko na ukedi. Sababu utahepa. Mm-hmm. You understand?
Mm-hmm.
But sasa sababu hii inakuja kutupea, like, wewe mwenye unafaa kujiprotect. So unajua kenye unafaa kutumia ni condom.
Mm-hmm.
Ama unafaa kwenda usipoe prep ama pep.
Mm-hmm.
Sawa sawa.
Mm-hmm.
So hii bill inakuambia now that it is your responsibility to protect yourself.
Mm-hmm.
And then sababu pia inakuja kuattain, kuensure that bado watu wenye wako HIV positive wanaendelea kupata madawa.
Mm.
Sababu siku hizi hizo dawa ni important sana. Ni important sana.
Yes.
Sababu utapata watu wengine wameishi na virusi for 30 years plus na wako na mabibi ama bwana mwenye bado wako negative. Mm. Na wameishi naye for that long.
Mm-hmm.
So hii inamaanisha kuna kitu yenye inaitwa U equals U. Sawa sawa.
Mm-hmm.
Undetectable equals untransmittable. So mtu mwenye maybe ako kwa dawa, anameza dawa zake vizuri masaa yenye inafaa na kila siku, viwango vya virusi zitateremka zikuwe chini. So akifanya ngono na mtu mwenye ako negative,
mm-hmm,
ngono ya bila protection,
mm-hmm,
inamaanisha huu mtu hataweza kumpea virusi.
Okay.
Sawa sawa. So sababu hii bill pia inakuja kutuambia ni self protection, na sababu yako mtu mwenye uko HIV positive, How best are you living? Bado unaendelea kumeza dawa venye inafaa?
Mm-hmm.
Usipomeza dawa, how best can we support you? Sababu pia kuna aspect ya mental health. Sababu ni kawaida kama tseme dawa home ama dawa yote, unafikanga mahali unasikia umepona, ujisikii kumeza, unaachana na dawa.
Yes.
But ARVs ni kitu yenye lazima umeze kila siku. So mm-hmm, hauna option.
Mm-hmm.
So kuna kitu kama kuchoka. So kuna point yenye mtu atachoka.
Mm-hmm.
Sasa mtu kama huyo tunamsupportaje? So bill kai pia inakuja kupush Kenya ama kupush other countries that watu wanataka support. Watu wanafaa kufanyiwa hivi na hivi na hivi.
Mm.
So, hii bill ni very important kwa kila mtu. Sababu tukipush gava, ensure ARV ziko. Sababu period ya COVID, hata sahi hakuna test kits kwa facility.
Mm-hmm.
So, hata ukisema ati mtu wako na ukidi, hata ujui kama alitestiwa ama hakutestiwa.
Yes. Yes.
So, tukipush gava afanyi hii, wataensure pia dawa ziko kwa facility.
Mm.
Wenye wanataka dawa, wanaweza chukua.
Mm-hmm.
So, kama mtu anataka dawa za miezi tatu ama miezi sita, asishinda ameenda facility kila mwezi.
Mm.
So, gava itapushiwa sana na each partner. Like, you'll be accountable for your own country. So, hiyo country ingine itakuliza umefika wapi. So, mm-hmm, because lazima mreport.
Mm-hmm.
So, umefika wapi. HIV infection imefika wapi.
Mm-hmm.
You understand?
Mm-hmm.
How many people have been tested? How many people have accessed services za PrEP na hizi vitu zote? Sabu pia tukiwa na hii bill, kuna kitu yenye imekam, invention yenye imekam, inaitwa dapivir and ring for the women when you are negative. So, hii ring inatumika na mwanamke anakanao for 28 days. Anaingiza kwa vagina.
Mm-hmm.
So, anakanao for 28 days. So, for 28 days, itaweza kuprotect them kutopata HIV.
Mm-hmm.
So, vitu kama hizi ndo zenye tuna community nafaa kujua. Ndo at least tuna push gava, tunawambia, ekeni pesa. Hizi ndo vitu zenye community imeitisha. Hizi ndo vitu zenye young girls wanataka. Sabu venye tuka tumesema hapo mbeleni, HIV rates za infection ziko juu kwa madem. But sasa tunasupportaje wasichana.
Mm-hmm.
Nini, our cabinet secretary wa health alisema watoto wa abstain. But jana tunaambiwa ati nini, kuna teenage pregnancies na kuna HIV infection zina rise.
Mm-hmm.
Sasa to do tufanye like iko how best can we tackle such a yes. such an issue unaona mm-hmm. sasa governor atuambie hii ndio issue yenyewe iko mm-hmm. but haitaki kutuambia venye tuta address hii issue
yes.
sababu abstinence is not working
mm-hmm.
abstinence is not working so ukisema tu watoto abstain na abstain mtaendelea kuongeza ARVs kwa facility
okay
na ni kitu yenye haifanyiki bado supply chain iko na shida
mm.
bado KEMSA iko na issue hata hatujui
mm.
sababu governor alisema dawa ziko but tumeonyeshwa kwa picha si kwa community ama kwa facility
mm.
so baadaye bado saa hii mtu mwenye anaenda facility ataambiwa ndio buy dawa kwa KEMSA so hizi ndo gaps zenye tunataka zifiliwe
mm-hmm.
ile yenye watakuwa accountable wajue I am accountable to someone. So nisipofanya hivi I don't have anything to report.
Mm.
Unaona?
Mm-hmm.
So if umekosa ku report then what next after that?
Mm-hmm.
You understand? So hizo gaps ndo zinataka zitufiliwe. Mm-hmm. Na hizo misconceptions za ati tunakuja ku westernize country yetu, it is not about that. Sababu hii kitu inapingwa because yeah, tunataka kufunza watu hii kuhusu sex. Sawa sawa. Mimi napenda ku equalize hii kufunza mtu hii sex na barabara. Tukiwa class 2 si tulikuwa tunafunzwa kuvuka barabara. Tunaambiwa mm-hmm. look right, look left, look right again, uvuke. But situation ya sikuzi kwa aje. Unaangalia hivi ndio hii bike sijui nduthi imetoka wapi. Unaona? So mtu huyu unafaa kumwambia be very cautious ukifika kwa hiyo point.
Yes.
So imaanishi ati mtu huyu hata ivuka barabara. Sababu hata sasa hiyo utapata watu wadogo wanatembea peke yao.
Mm-hmm.
You understand?
Mm-hmm.
So hata sasa hiyo watu wadogo wana have sex peke yao. Mm-hmm. Mm-hmm. Aendi kumwambia mom baby I'm having sex with this guy.
Yes.
Sababu below 18.
Mm-hmm.
Aendi kumwambia.
Mm-hmm.
Ataenda tu. But sasa mtu huyu akifika hiyo situation, umempe information even yet afuka barabara.
Mm-hmm.
Mtu huyu usipompe information atapigwa na hiyo bike ama apigwe tu na gari.
Mm-hmm.
So hiyo kumaanisha ni HIV, kumaanisha ni STI
mm-hmm.
na ni kumaanisha ni ball. Mm-hmm. Unawezana na hiyo situation yote, hawezani nayo. So petu watu hii information.
Mm-hmm.
Hivi ndo venye mtu ukifika hii situation, what should you do? Sababu kiambia mtu hii abstain, hata hii move.
Mm-hmm.
Unaona, ile yenye anafika kwa barabara na shanganifanya, mamangu aliniambia nisivuke hii barabara. Hajaniambia nafaa kuenda hivi. Hivi na hivi ndo nifike the other side, nifike nikiwa safe.
Okay.
Sababu sasa tunakosa kuwapia information alafu bado tunafanya abortion zenye hazifai.
Mm-hmm.
And then what kuna tu hiyo gap. Sasa hii bill ni very important.
Mm-hmm.
To everyone, to every parent mwenye anashindwa kuongelesha mtu hii kuhusu sex. Mwenye anashindwa kuongelesha mtu hii kuhusu how best hata menstruation and all that.
Yes.
Unaona, because we still have a gap. Hata we saw nominated Senator Gloria alikuwa ameleta hiyo conversation kwa parliament.
Mm.
But it was very, very uncomfortable.
Mm.
Hata mwanamke anakuwa uncomfortable aji. Na ni kitu yenye tunapitia. So hii bill pia, mtu hii ataweza kupata hiyo nini access ya nini, ya pads.
Yes.
Sababu wanatuambia nga, oh we will do. But vitu zenye wanatuletea is not quality.
Yes.
So we really need this bill. Ndo hata gava ikwe very accountable to us
mm-hmm.
na the partner states.
Mm-hmm.
Yeah.
Labda nipitishe kwake Wendy pia tuambie kuhusu access to services kuhusiana tu na sexual reproductive. Eh? Labda saa hii hizo services mtu anaweza kuzipata wapi, na labda baada ya hii bill kupitishwa, what are we expecting watu kama tuseme kama jamii, labda ya bili tuongeza nini kando tuna zile services kwenye zinapatikana, labda itakuwa ina, what should we expect in as much as hii bili tunaisukuma iweze kupitishwa, na labda saa hizi sexual reproductive services zinapatikana wapi?
Sexual reproductive services tunapata kwa any facility kanjo
mm-hmm.
private anywhere you go right
mm-hmm.
so as my colleague has said here, unaona msipo educate watu, msikuwe na ile mentality ya ini westernization, ini mnaletewa kitu yenye wazungu, wakenya mko na ile tendency wazungu si wanafanya
mm-hmm.
mbona mtulete vitu za wazungu, si ni wa Afrika
mm-hmm.
no, consider that there's a gap that is running, so hiyo gap lazima ifiliwe
mm-hmm.
whether mpende msipende, because right now we are in a generation Z. Sindio?
Uh-huh, uh-huh.
Generation Z, si wale watakuja wa have consent. Wana watch kitu, wanakuja wanafanya practically.
Uh-huh.
Wakisha fanya practically, ndio sasa utasema, I wish I knew.
Uh-huh.
This is reason why e bill, tunaomba ipitishwe.
Uh-huh.
Alafu, when you have someone accountable for this, haitakuwa hata burden kwako kibinafsi. That's why we tunajaribu as much as we can, we reach kwa communities. In Africa, mnambogo, community ndio wafikiwagwe, community ndio wapati information. So by starting, sisi kama foundation, we manage to reach like 100 people in the community. Our 100 wana multiply wenzao juu. Kitu amwelewagi ni, in the hoods, word spread quicker. Now, juu, alafu, there are people who are really want to learn. Mwone kitu imeleto. Inatusaidia ni sawa. Aende ambie mwenzake, mwenzake ambie mwenzake wabebane. Yo umemobilize kwa to 500. Na yo 500 imesaidia kureduce something that inge happen na inge cause a lot of risk. So for the SRHR inaendelea, it's ongoing, you know? It's ongoing to kwa facilities na anywhere you want to nini, ukienda kuomba usaidizi kwa facility fulani utasaidiwa.
Is it free?
Services are free in public facilities. They should be free.
Ndio
maana hata Sakaja ameleta it all free ya 1508. So kama uko na complain, hizo ndio vitu zenye tunafaa kunini, ndio at least tukishajua hivi ndo kunaendelea, gava itakuwa very nini accountable. Ijue hizi ndo vitu zinafanyika. Na kama nini facility kwa mtaa, inafaa kupeana needs zenye zinafaa kupeana kwa mtaa.
Okay.
So,
labda kabla hatujaingia kwenye conclusion, kuna mwenye anasema mo gotea wageni wetu, alafu waulize ili swali. Atukatai bili ipite, but ni bills ngapi ambazo zimepitishwa zenye hata Kenya wa kawaida ajui? Kuna bills mingi sana za education zimepita na hata tujaiziona. Ile temenye wanataka kuipitisha ndo wanakujanga mtaa. So hizi bills zinaenda ngapi after zimepitishwa? Mwene Brayo.
Hiyo ni swali ya maana sana, by the way. Hizo bills zingine mi I wasn't there. As a personally, I wasn't there. Sawa. My foundation might have been there. They might have addressed it in another term. But so say, yes, East African bill, I am now here. Sawa. I have come to you as a community. Kwa hivyo kama nimekuja kwako as a community, I'll make sure ibaki na muone the inaitogwaje after meenda for long mkapitisha kitu, muone changes in the community. Ndio msirudi kwetu mkisema ilipitishwa na tujaona change. Ikuwe change yenye hata we mwenyewe ukiamka asubuhi uingie facility wanakujenga na condom. Wanakuambia haya, kuja tukuscan kitu fulani. Na ni bure, you have kusema leo lazima nene nitafute ganji ninge hiyo facility. So change will be there. Tupe tu time na turuhusu kitu ipitishwe. Pia sisi wenyewe kwa mtaa we understand.
Okay. Kuna swali lingine hapa. Anasema hi, ni Alice. When it comes to sexual reproductive issues, tunaonanga kama ni za wanawake. What criteria are you going to use kushika wanaume?
Wow, good question. For men, ni important sababu if maybe ni kona ball, sindo? So nataka support utali. Na it's very common unapatanga kwa facility nikipata ball lazima nitestiwe. Sindo? Lazima nitestiwe HIV. So kama teme nimetestiwa nipatikane niko positive, hiyo lazima mwanaume akam. Unaona, akam into picture. Na hata nikikuwa negative, lazima pia mwanaume akam into picture. Atestiwe. Sababu naweza kuwa neg, but in the process, chalia apate ukedi. And then what will happen? So unaona, nikipata, alafu maybe sijui, alafu maybe mimi ni adolescent mwenye naogopa kukua stigmatized kwa facility, nitakosa kuenda. So unaenda hapo nikiwa 7 months. Nikiwa 7 months, hapo itakuwa very risky, sababu kitu ya kwanza ni sikuwa na meza dawa. Unaona? So kazi kuwa na meza dawa inamaanisha pia mtoi ako very likely kupata HIV. So men wana come in kutu support during that time. Hata tukitaka ku access services, tunataka support yao. Hata time yenye wanataka screening and all that, hapo ndo pia sisi tutakuja tuwape hiyo support. Sabaina aja ifiki, mtu afike sijui miaka ngapi, ndo anaanza kujua vitu zingine zenye hakuwa na information about. So ku reach out men, tunataka to ensure at least hii kitu ikipitishwa nao, tutaka na wanaume chini. Unaona, just hold dialogues. Unaona, sabizo ndo vitu zenye zufanyika mta. You hold dialogues with them. Unafanya campaigns kwa mta. kuendishwa pia wanaume wako na information ya hizi vitu. So hata hiyo question ya kwanza ya venye hizo bills zote zimepitishwa and all that, na watu hawajui. So unaona kama teme saa hii, hii bill ipitishwa, sindo? Itakuwa kwa facility. So facility, our nurses na the healthcare workers watakuwa informed about this facility. Sawa sawa. And then wakisha kuja kwa facility, wanajua services zenye tunafataka kuprovidiwa. So kuna pia organizations zenye maybe zinaweza come up na information, like unaona wataeka posters kwa facility, na pia wakuambia rights zako. Kuna facility watakuandikia rights zako. Ndio hata ukikuja hapo ukose kupewa haki yako, you like hapa mmesema hivi na hivi na hivi. So hiyo ni haki yangu, nafaa nipewe hiyo service. Unaona? So yeah, there's a lot yenye inafanyika. Unaona? So hata access ya menstrual za contraceptive. So contraceptive hautakuwa unakuja kwa facility unaambiwa hakuna. Sababu gava inajua inafaa kuenjoy ziko. Unaona? So ukienda utaipata. Si lazima utajua everything. You will never know everything. So reason pia hii bill ni because sai unajua policy tuko nayo. Inasema mdem below 21 years haizi access information ya contraceptive. So ataka uko below, uko above 18, hawezi enda kwa facility upo contraceptive. So inamaanisha unaweza pata HIV, unaweza pata bola uko umepangia. So sababu tunataka watu wao kwa information, ndio tumana tunataka hii bill sana sana.
Okay. Yeah. Labda kama mjeka the last ama parting shot, kuna the last concern, anasema kwamba ni vizuri kama Zamara Foundation mnachukuma bill kama hiyo ipite. Lakini pia I'll request muende pia kwa hizo facilities na kuambia the CHV kama wenye mnatumia kupass information watudumie tu maneno ya attitude.
Oh, attitude yenye kwa facility.
Yes.
Hiyo ni kitu yenye imekuwa addressed for the longest time. Sawa sawa. So hata utapata people hold meetings with the healthcare workers. Wanaambia nao, tunafaa kuwa na youth-friendly nini centers. So hata utapata kuna facility, kuna counties zenye, sub-counties zenye zikona, youth-friendly centers kwenye mayouth wanaezaenda. Tuko yu facility. Wapoe services na a young person kama mimi. Because mi ukikuja kwangu sita kujudge ni kuambie, ati yoni act kama mako, ati ni kuambie, unafaa kuabstain hizo vitu zote. You understand? So sababu nikikuja ni kuambia hivyo utaenda kwa facility nyingine. So kuna facilities zenye zinaofa hizo. But pia kuna facilities zenye ni general population, but healthcare workers wamefunzwa venye wanafaa ku provide youth friendly services kwa young people. So hiyo ni kitu yenye it's in progress. Sababu character ya mtu saa zingine ni ngumu ku change. Character ya ngumu ni mtu ni ngumu. So we are still hizo tu baby steps. Kwenchua tu hata wenye wanakuja kukua madaktari, hata tazemenyusa zenye wanafunzo, wanaambiwa now, this is the youth-friendly services zenye mnafaa kuprovide. This is how you give services to a young person. You just have to listen first, and then now uwape services zenye wanataka. So kisha kuja, unanipe information yote nataka. Just give me information. Kisha nipe information, sasa hapo ndio nitaweza kuchagua kitu yenye services zenye nataka. Okay. So attitude ni kitu bado we are working on. Yeah.
Thank you so much. Labda kufikia pale naona dakika zimesalia mbili tu kuweza kuingia mwendo wa saa sita. So I'll give you time. You give us your parting shot. Kuna yule mama mboga ambaye anasikiza na for the first time amesikia kwamba kuna bill kama hiyo. So as you give your parting shot, nataka uongee na mkazi wa Korogosho, being a slama, na watu na pia tunajua kwamba right now masaa ni machache, vitu ni vingi sana vya kufanya. So as you do this, ongea na mwana Coach FM ama mwana Korogosho, mtu ya manya ambaye anakaa kwa imta.
Tumeongea mengi. A lot has been said. So drafting it in, Korogosho, we are family. So at the end of the day, whatever I get, the little information I get, make sure you transfer to your friend, your family, your neighbor, your sister, your brother. Jirani yako hata ule anakujaga pale kununua mboga ya mbao ya 10, mwambie yo, kuna bill fulani umesikia, inafanya hivi inafanya hivi, chambueni. Hivyo ndio utapata pia yeye atageti hiyo information. Akishapata hiyo information, pia aende apeleke mwingine. So as one family, let's unite. to address vitu ziko kwa bill, ipitishwe ndio hata si wenyewe tusiumie kama mayouth. Na pia watu wetu akikaa mpia wasiumie. So at the end of the day, si wote ni family, nimeshukuru sana ku interact na ku get kupeana knowledge yangu according to East African Bill. Sawa sawa.
Thank you so much Wendy. Kwako Marianne.
Asanteni sana kwa kutusikiza. Kenye naweza sema kwa wana coach ni unajua ni Islam of course, and tunapitia vitu mob, and sababu tunataka ku hold future young people na mademu wenye tuko nao na vijana wenye tuko nao, so we really need to work towards hiyo nini, kukua hold tuweke pamoja. Sawa sawa. So sababu pia tunataka ku protect future yao, wacha tuambie tu gavai ndio kitu tunataka, si ndio? Sababu kitu tunataka pia wanaweza tusikiza na wapitishe kitu tunataka. Sababu ina haja tukue na lots of single moms kwa mtaa, ama tukue na madem wenye, ama tukue na facility imejaa ARVs kila mahali, unaona? So tusifike point yenye unaona kama kaunti ya Homa Bay watu wanachoka na ARVs, wanamwaga, wanatupa. So tusifike hiyo point. So sababu hatutaki tufike hiyo point, tupush tu gava, tuambie ndio kitu tunataka. Tunataka services kwa mtaa, tunataka tupo hizi services zenye tunataka, you know. Na hii bili pasi wetu, ndo at least pia watu wetu wasipitie kenye sisi tunapitia. Tunakosa information, tunakosa right ya kwenda kupewa services kwa facility, sababu lazima niende mzazi. Naona. So asanteni sana kwa kutusikiza, na tunaomba tu sana mpeane information tumewapea kwa mtaa, ndio at least tukue na very good quorum. Hata au stakeholders au village au manini wazee wa mtaa au wamama wa mtaa wote tu tuwape information, ndio akienda hizo meetings za baraza na hizo vitu zote, hata public participation ma youth tujitokeze, not at least tuambie hizi ndio vitu tunataka zipushiwe, not tuambie tu Winnie Odinga hizo ndio vitu tunadai tupushiwe, at least sisi tukue tu safe, hata future yetu ikue safe. So yeah, asanteni sana.
Thank you so much Marianne na Wendy kutenga time na kuzungumza na fan wa Coach FM. Hivyo basi inamaanisha kwamba tumefikia mwisho pale. Tupate mtasari wa habari, alafu wewe ambaye una swali bado unaweza kuzungumza nasi ama unaweza kuendeleza conversation hii katika social media zetu. Na hivyo basi inamaanisha kwamba nikirejea tukao tunaingia officially katika awamu ya tatu ambayo pia ni awamu ya mwisho. Imekuwa awamu ya gumzo ndani ya Mid Morning. Usicheze mbali.